I can take it go. I don't want to see. I'm going to do my begang. Wana vaibuleo, wana wana vaibuleo. Wana vaibuleo, Marcela na vaibuleo. Wana vaibuleo, wana wana vaibuleo. Wana vaibuleo, Marcela na vaibuleo. Wana vaibuleo, wana wana vaibuleo. Wana vaibuleo, Matizo na vaibuleo. Wana vaibuleo, wana wana vaibuleo. Wana vaibuleo, Marcela na vaibuleo. Yani sikia leo, acha ni washangaze. Baka soni jua waende wanitangaze. Yani sikia leo, mambo pambe. Hapo kati nataka kusikia shangwe. Yani sikia leo, acha nilewe. Ninywe pombe nicheze ni gale gale. Yani sikia leo, we acha nitambe. Natumia pesa ya nini nijibane. Singeri ya leo, wanangu watuche sifi. Singeri ya leo, watucheza mapiano. Singeri ya leo, tunacheza singeri kujamba. Wote jamba. Wanacheka jamba. Humo, humo, wanafunga jamba. Siaskia jamba.
Nikakuta kikao cha wauni kafagamia pombe. Oya wauni wamenoki wamemtia makonde. Kakuta kikao cha wauni kafagamia pombe. Oya wauni wamenoki wamemtia. Nikulize we dada Laila, pesa inasila. Unaraka pesa ya sele utaweza kuila. Oya we dada Laila, pesa inasila. Unataka pesa ya sele utaweza kuila.
Kaya gejo, kasema nataka mambo. We vidanda na kumbe ulijui tango kaja geto. Kasema nataka mambo. Na uyu danda we kumbe ya wezima. Yani bala.
Oya basi ngoma bila kule wante ichezaje. Nataka muje nilewe ni mwagirazi. Ngoma bila kule wante ichezaje.
Singeri ya leo wanangu watuche sifi. Singeri ya leo watucheza mapiano. Singeri kujamba, wote jamba. Wana cheka jamba. Humo, humo, wana funga jamba. Siaskia jamba.
Wakupwe mwesa njologo. Chai bankewe. Hey, Funky!
Awe meneja mkadamu, meneja kanangi. Awe cheko mapesa, amsalimie Big Smoke. Awe December 22, awe Fizzo champion.
Unajeta pepe, ete pepe teda. Ete una utamu kuliko wa vanilla. Unajeta pepe, ete pepe teda. Ete una utamu kuliko wa vanilla. Basi tuende tonyeshe uchezi. Tonyeshe utaila, tonyeshe uchezi. We pepe utaila, tena tonyeshe uchezi. Tonyeshe utaila, tonyeshe uchezi. We pepe uchezi.